Wagonjwa wasiteseke, waite tupate afuwe. Pamoja tuborudike, tuwe sote furaha. Haidi al-Mubarama, haidi al-Sa'i. Shari, bali na siku ya we. Aidil Mubarak, Aidil Sa'id.